smoking something. Ooh, yeah, you fucking haters. Byron. DJ 212 DJ Byron.
Sini wale wabaya, wale wabaya, sini wale wabaya.
The Beat Nation.
Atunaga ubaya, yeah. Sini wale wabaya,
wale wabaya,
wale wabaya,
wale wabaya,
wale wabaya,
wale wabaya,
wale wabaya.
DJ 212 Rais. DJ Byron, the Scratch Master. Playing you tomorrow's hits today. We ain't stopping till we see heaven on earth. It's RH Radio.
Slow motion, but I know you're slow, but when you motion, when you fund the money, slow motion, but I know you're slow, but when you motion, mini fund the money, slow motion, but I know you're slow, but when you motion, mini fund the money, slow motion, but I know you're slow, but when you motion, mama, me take, me take,
kushika.
Ebwana mkuna jili memkuta pele.
Yeah, let's keep coming, coming, coming. Mixtapes will result in you missing out on some real good shit. Get ready for another certified banger. Banger. Banger.
Dum 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 na filaje dum dum kama 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 saidi fuate kitu mlitaka nilidilisha wabe aswali mibaki sasa ni ati mze dum 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 na filaje dum dum kama 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 saidi fuate kitu mlitaka nilidilisha wabe aswali mibaki sasa ni ati mze.
I wanna be there for you, girl. I wanna be the one you call up. I wanna take you out on weekend. I wanna spend the money on you. Say gola, 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 money girl, gola. I wanna spend the money on you, girl, gola, 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 money girl, money girl, money girl.
All these bitches flows is my mini me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero. I got zero chilling me, kissing me. Cop the blue box, I say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop.
Gola, 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 money girl, gola.
Ariana Run Pop.
Gola,
Ariana Run Pop.
Gola, gola.
DJ 212, Rais wa Mzuka.
Boy child, that you know me.
DJ Byron.
Zile vitu boy child we kupitia.
We are the beat nation.
Junajua mwana umeni kufumilia.
Pull up my selector.
Ayani DJ shit ya paneke. Eko lo kolo mnyanyo na niko nani vino na takatak. Nakimo pitu majitenda. Vinya yo kitu. Vinya yo kitu.
Boy child that you naumia. Boy child, boy child. Boy child, boy child that you naumia. Boy child that you naumia.
You are deleted it. Studi boy cancel the wickedest. Simanishi posho nikigonga mil.
Nima koma na sufuri.
Mabahasha no no nikiona deal.
Mambo gana mechu.
Bigo na mwendo. Mapigo
na na na.
Easy.
Bigo na mwendo. Mapigo
na na na.
Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo
na na na.
Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo.
Razime wapoya wanaona vibaya.
Tukitulizia njani akili zinga tutu matumajani. Tunawaacha tutaftarani. Tukitulizia njani akili zinga tutu matumajani. Wanapigwa na pungu waziona.
DJ 212
na mwendo mapigo
na na na.
Mapigo mapigo na mwendo. Mapigo
na na na.
Mapigo mapigo na mwendo. Mapigo
na na na.
Mapigo mapigo na mwendo. Mapigo
na na na.
Mapigo
yo. Utanipata base nikichana mairungi. Napenda kila mtu mababi na magwangi. Kanso tumewashika Mombasa di Bungoma. Bebe ukingia stage
DJ Byron.
Toto wa Hadija nakupa kitu freshi. Sichana wa Kiswazi anakata bisexy. Wanauliza lini de kanso tutanguka. Tuko wapa na mpigo baka si tutambufa.
Mapigo na mwendo. Mapigo na mwendo. Mapigo
na mwendo.
Mapigo na mwendo.
Mapigo
na mwendo.
Mapigo
na mwendo.
Mapigo na mwendo.
mapigo, mapigo na mwendo.
Give a damn. When it come to the bed, me a stamina man. When it come to the money, me I make it plenty. My rush on
daya, daya, daya.
Njamba ikemero, njamba enyiri, njoka ya mama. Bume temero gai, bume temero gai, 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 bume temero gai, bume temero gai, bume temero gai, bume temero gai, going, going, rogen don, zete, I'm going win. Njamba, njamba, mero, mero, njamba enyiri, kage, kage, nita, nita, nda mangiri, kai, kai, kumadi mangiri.
Mato ya rudisha, burudisha.
Follow DJ Byron on Instagram and Twitter at DJ Byron _ worldwide. On Facebook at Byron KE. Remember to like my Facebook page, DJ Byron 254. Subscribe to my YouTube channel at DJ Byron _ worldwide.
Talk to your DJ on social media at DJ
212. My nigga, Kumamero, now we really getting bigger. Kamuareka don't give no figure. Account one can share the six figure. Danira him one gaba wewony.
Ladies and gentlemen, please welcome the visual mix master.
Collabora Otile, Arega, Tokyo Fair. Villa, Villa, yo. Gotina, Gotina.
www.rhradio.com. Afrobeat World Premiere.
Unanipom kama Al-Qaeda. Machungu moyoni na umia. Wendo malkia wango. Oh yeah. Mboni ya macho yangu. Usi usukume. Moyo na sukuma. Damu, damu. Sukuma. Moyo na sukuma.
DJ Byron, the Scratchmaster. DJ 212. We are the Beat Nation.
Tena wakaanza kukusumbua. Kesho ukawa danga. If you never, if you never, if you never.
It's bad now.
Kanyaga, 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 kany
cha unafiki. Kanyaga kama mbea surafiki. Kanyaga kama fisi. Kana royal snitch. Akulisha kukish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu bomba umabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa haieti madaivi na vimbia.
DJ Byron Hala on 0741 031 846.
Nikosi boya kanyaga.
DJ
212.
We are the Beat Nation, giving you another random mixtape. Raiz, Wamzuka, the Scratch Master.
Salir, tu cherches des problèmes. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, ça, y'a pas moi. Je suis pas ta tata qui genre. Encore ça, ma baby, tu yeah. Oh, ça,
French boy.
DJ Byron, the Scratch Master.
Hey, it's your girl Victoria Kimani, and I'm chilling with DJ 212, the Kenyan drug.
DJ 212, Rais.
Brother, baby,
my life.
See that smile. Oh.
Chanel unadai bado, unanikomoa mama hadi bado. Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love, mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Them feel like, hey yo, ya bless it, bless it.
Na wapelekana rada, na wapelekana rien. Kama
unaradana, ya
belisha rien. Hapa niko sakata, sakata, kam sakata. Chika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, straight for the lock it up.
Pelekana rien, pelekana rien. Kiki waka man, pelekana rien.
Ni corriendo na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa darien huyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Kiki nyanyo, peleke na ring. Mwako wakitika basi peleke na ring.
Gari ka Steph, ma 3-pointer tu Sifani, Stephanie wangana yangu tatu. Jujoti zangu wanga round tatu tatu. Mugongo bigi mini mluyo milpiga kibantu. Tingalingaling, school bell ring. Na mindo bell ringer, na upele kanarien. Tuma pin, mejipin na makoro. Nakapenka na ninyonyo. Ohoro wakuo, mwendo wakuo. Inanifanya nisike kushika man. Izo zakuo, chezi kufakuo. Ziko na rien kushinda hata za mkuo.
Kiwa momo buda 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 pengi na nyagoro alafa kuwe solo bulu luku washa tindukulu pengi na nyagoro alafa kuwe solo bulu luku washa washa bulu bulu luku washa tindukulu bulu 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 kantu kijani ni kupige makipopo kantu kijani ni kupige makipopo
Tick mommy, back it up on me. Hey, this something so tight, it'll grab me.
R H Radio.
Pengine ni agoro alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, go chongo. La mimboko mbaka usogo. Dima kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na dundosa. Pale down, kudundosa.
Penye ujibeba na miudai, miudai, miupenda na benda. Chako venye uicheza nga miudai, miudai, miupenda na benda. Figa fire ni dangerous. Miudai, miudai, miupenda. Napenda fanya na feel kama veteran. Mew die, mew die, mew penda. Napenda, mew penda, napenda.
Wapende tena, wapende tena.
Mew penda, napenda.
Pambulu, luku, washa kindukulu. Kam, tukizani nikupike mabibopo. Pale Instagram, gachatisha na kimoto. Vinyo na wachesa minapenda mangoko. Mangoto, maloko, siko pamosho. Orosho, mativa zimebudi na nituru. Kulamba mururu, fika ndona juu ya koto. Urugu, kukaba kwa kina.
Wanga venyu mejibe, wanga miudai, miudai. Penda na penda, chako venyu ucheza. Nga miudai, 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 penda na penda.
She love me clean and faster. Dagga, 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 dagga.
Agga, agga, jaga, 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 and jaga lo muwati.
DJ Byron. DJ 212.
Agamba, when you look in my eyes, tell me what you read. Mukwano na majambiri, now tell me what you need. Ono tachero ya kumukurusa weed. Indeed, I'm a tiro muwati. Uganda has fresh when Nigeria pato. Tuliba longo pato wa swayanze pato. From Lagos, Kila, Kampala to Wapato. I want to see my rust, baby's whining wato.
Now, hear this.
Now, hear this.
There is a nice pet, my money.
There is a love with a rasta.
Hey, your selector.
I'll go round and round and round, baby, do your thing. They like you when you bounce it up and take it to the bottom, baby girl, in the room a queen. I watch you bounce it up, then you're coming up. Then you follow me, baby, go not the valley now. Watch you bounce it up, then you're coming up. Then you follow me, baby, go not the valley now. But you my knee was in another name of a jambula. Boy, you get on the shigala kudida. Sing a holy a kudida. Kukona kudu, she don't put it up. She a queen dancer, shake that way, she a wine master.
You want some? Well, come get some.
By DJ 212 of the Beat Nation.
DJ 212. Going hard on this motherfuckers.
Kachumbari ya inongi bila kitungu nyanya.
Udabu mwingi kiuno ni bilingaya. Yeah,
yeah. DJ Byron Alima, the Scratch Alima, Master
Wajuma, Carolina, Tafatuma.
Social media at DJ 212 DJ 212.
Like LeBron,
but from a band in a bed, make your ball. I did please.
usimati.
Scratch Master. Contact 0741-031846.
Under me rum, baby, you are go see the long gun.
Where you run go?
Your body, don't come your way. Just gonna find me.
We think life's so easy. Nigga, don't you go on an highway. Make me busy. It's an highway. Everything life's so easy. Nigga, don't you go on an highway. Many things running on the world. Still you'll be best in on the world. Yeah, they're the inside in on the world. Yeah, I hit bands, I got Kanye. I wear me try to play. We want to be number one, yeah. So me could I never disappoint you. Easy, make it easy. I leave you.
DJ Byron, I want them feel like. Hey, yo, why you a take over the globe?
Wait, it's good for me. Make me be.
Playing nothing but the hottest tunes. DJ 212. We are the Beat Nation.
I'm the nigga that you like, yeah. I'ma give you what you like, yeah. Oh yeah, I'ma give it to you right, yeah. Best time of your life, yeah. Oh yeah, baby, when you ready, tell her where you get the check. Girl, I know you ready, I ain't even gotta check. You been through the worst, let me show you the best. You know I'ma get you right, girl, nigga, to the left, like. Oh na na,
212.
Look what you done started.
Wamzuka 212.
As a president, Carola Vago put them over Tiba. My love is sweeter than the Toka Kuchinoa. Manda Kusumurunga Yonkera. Kusama Babondoga Baby Yonkera. Musonga would turn on the civil Yonkera. Only Mujawa Musaja Singa. Yepi Abakwa Gala Vangina Yenza Singa. Ni wancha uro, I'm different.
Oh my God.
It's me again,
DJ Byron.
Take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. 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 Hello, it's me again,
DJ 212.
Take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Wapa vidonge kutuliza complain.
Internationally connected and locally accepted. We are the Beat Nation.
Fulu chaji na fulu bando ukileta. So unawekwa kando. Na maseke ukitete muulize. Ila kama mapepe tulize. Sema naye.
Oh aye.
Kama ulijua cheche imekuwa kasheshe. Wezi kusuwia mfuwa wacha inyeshe. Sema na.
Oh
aye. Adese. Utawawa bure sijalala. Nimeficha tu makucha.
huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachiwa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
kama ni mnazi katika,
leo
kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
na kama ni mnazi katika.
Kama buchi limechanika, speakers ina kitabu napata chimbika leo. Yeah yeah, mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo
kafiti nikitwa ka whiskey na dai ni ku risky anadai mamoshi tu nikidai tonde Arusha ye ni moshi tu
anapenda bali
wewe chef anapenda angi bush hata Jordan na jua zake waga makush kwanza mashash ndio stash wakisanifu kwa bash akisiude makona class anapenda nitumiangi napenda gun. Sunajua Mr. Kinoma na matiangi hizi mambogi zishangu kamtiani wamesa wendo sama bani na ba
yale
anapenda from ya huyu mande. Anajua
the scratch master.
Anapenda bali.
Bossy, bossy, godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. King of the world, like a sofa. Bossy, house on a coast G. My money so long it doesn't know me. Just looking at my kids like a bossy.
Now hear this.
Only one jello, I love. Only one jello, I love. Only one jello.
Jigga day on the beat.
Tupa kuchupa, tupa kuchupa. Tupa kuchupa.
212.
Tupa kuchupa. Tupa kuchupa. Tupa kuchupa.
The Beat Nation. DJ Byron.
Mina saka ganji kisha lipuka punguza yo pupa tupa kwa pipa mini na kipaji na jam na bambika kama nilive guni pato mepika kama weni maiguni pato mekisha sura za mababuni mazezi natisha na kama wezi moni tabidu napisha ikus inatupa siyezi fika bei
ikus inatupa siyezi fika bei
ikus inatupa siyezi fika bei
Ikus ina tupa sizi fika bei. Heri shikwe mafudani jipige daily. Nikisaka shimo ya kunitola mabebe. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi. Nini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Hati ukiamini Mungu bado utadedi. Hii ndo ufale ilfanya sigeo zangi pedi.
Fire, kutupa, fire, kutupa, kutupa, fire.
Pigia hiyo shasha dizina lipuka. Itamuru sasho zinae kaboka. Ugamuru dash piga brother ya lita. Sema team siku sako joy na tisha. Ukiwa na wakando utaki kapicha. Ukiwa yule wako mazuna chachisha. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na chom na pamika. Ukondede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Full stop, non stop, bila atakoma. Kama ni noma, ite basi na mangoma. Kama ni ngoma, noma, ite basi noma. Only one gelo wakicheki wanakonda. Only big things, alishika anakonda. Mina washa koro na mampanga mina bonda. Mina cheza solo, nina write ya na donda. Wabebwe, wabebwe, kama ni mesonga. Kama, kama, kama nimesonga. Usidunge black blue, black joto. Wana piga nuru nimeshinda loto. Wana sikia wivu nimeshika toto. Na akienda chini usikose mboto. Kenje meja namba za mapedi. Kifo meja mushi ya mapedi. Na wambie meja nimesema mdeli. Sema mwambia meja anifike bei. Natesa natesa ukunjei. Na pesa natesa msipewe. Feme tuji nice, tuji nice, tuji nice, tuji nice. Too nice too, I did too nice. Too nice too, too nice. Too nice. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Pupuza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipa, jina chomla hapika.
Winja.
Hey. Better than the wall of them. Hey. Better than the ballers, I'm better than the wall of them. Hey. When them see me step, man, I shine than the wall of them.
Byron.
Me no fireman, superman, loverman, better than Jagaban, better than Shabaman.
DJ Byron, the scratch master.
Mashambiki wakini cheki wakini lola. Wanaruka nika wameshi wana baki bola.
Mini mugenge na pita gana zila.
County 037's finest DJ.
Niko
sawa.
Oh yes.
Niko sawa.
Sete napenda ga zile zime sete. Dicho nyanya oh yeah wale wame sete. Zime sunga tu kwa kibete. Si mama wacha kukatika kwenye kete.
Kete wacha kujisunga tu kwa kete. Tunajua genge ilishani visha bete. Mina piga miti weni mate. Mina piga miti weni pate.
Hold up.
Watali wanataka mikugawa. Wanajua niko na dada dada dawa.
A good one, 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 a this one. A good one.
You got that denda, denda.
Waka waka stylo.
You got that denda, denda.
Waka waka stylo.
The Beat Nation. Playing you tomorrow's hits today. We ain't stopping till we see heaven on earth.
Waka waka stylo. Waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo. Waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono.
Mwashi kuna jambo. Select the sound it ni msunde kando. Ni mchanga nyarambo kanambo. Resuscitate ting ting tonight. Leo niko waka hadi sunrise. Watoto fine fine body fine. Ongeza tempo kiono panga. Already upon the scene before you realize. It's a wicked day. Usicheze na fire tena wicked day. Harogwe like fire. Every day tunajenga empire. Sista fanya kama wanipa upendo. Sista moya moya nazi kwenye tendo. Sista kazabiki wasipate pengo. Sista fanya kama wanipa upendo. Upendo, 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 pe. Nikupe matendo, 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 te. Girl, you're my kachuku bigger than them. Girl, you smart, them more class than them. Girl, you're mathematics 9 times 10. 9 times 10. 9 times 10.
Ida man them.
Yeah, yeah.
Everybody.
Yeah, yeah.
It's a
TK2
production.
Sister fanya kama wanipa upendo. Sister moya moya nazi kwenye tendo. Sister kaza beki wasipate pengo. Sister fanya kama wanipa upendo. Upendo, 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 pe. Nikupe matendo, 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 te. Jalio makachuku biga dandem. Jalio makachuku biga dandem. Biga dandem. Yo maka
two, one, two.
Mambo Mbaya.
Bigger than them. Yeah, yeah. Smart, smart, class. Yeah, yo maka chuku bigger than them. Yeah, you smart, you more class than them. Yeah, yo maka chuku bigger than them. Yeah, you smart, you more class than them. Yeah, yo mathematics 9 times 10. Yeah, you beat like Angolo Kanté. Yeah, yo maka chuku bigger than them. Yeah, you smart, you more class than them. Yeah, yo mathematics 9 times 10. Galupita like Angolo Kanté. Chezesha sambwandra, itoto wakandra. Kishika na pandra, kama para pandra. Tucheze kandandra, vitu na vopendra. Nauza viwandra, teleza na gandra. Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Chezesha mbrumbrum, jiwa kwa trumbrum. Akina gaza wana kivizia mbrumbrum. Kumina kishukishia nabia mbrumbrum. Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Chezesha mbrumbrum, jiwa kwa trumbrum. Akina gaza wana kivizia mbrumbrum. Kumina kishukishia nabia mbrumbrum. Sista fanya kama wanipa upendo. Sista moya moya nazi kwenye tendo. Sista kaza bili kifate pengo. Sista fanya kama wanipa upendo. Upendo, 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 upendo.
Aha!
Kwa hile
tuhaye!
Kwa hile
tuhaye! Kwa hile
Miracle Baby News Spin na Maya.
Hey yo Africa, Kenya, it is your homeboy City Boy, City Bob, and you're listening to the baddest DJ, DJ Byron. Keep it locked, usiondoke, usibanduke, kaboom, yama, washa.
212 212.
Wamlambe, konga tuhaye.
Lazima iwaweze kabika complain na kajongeze wazeze. Shika ziko kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai, 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 gai.
Wanabebwa na ubaka ndo masa.
na paka mafuta. Kakijipa nikachapanisha na ukuta. Nikachape adi kachachisha kwa mbuta. Ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta. Winga kwangu itabidi umeikumuta. Makechani weekend lazima utoe form. Na mamle na wakilandi sisi tuwa bom bom.
Yeah. Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabirka koblein na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai.
Carry the stick, the girls are calling me Ego. Calligraph Jones, a.k.a. Papa Jones. Stay daddy, they father, Bubba out, Bubba Dash, a.k.a. Mr. Julius Yago. Papa Jones in the house, DJ 212 in the decks. You already know we the best. You already know how we do it.
DJ 212, Rais Wamzuka.
We are the Beat Nation. The Beat Nation. The Scratch Master
001 Yani swadakta mama wangu boyo utaupeleka puta
nitakukosa
senyora mia mau my mama sita
karibu come closer
atopa bisi kuti kuti
hey
madri tiki
tiki
ya zia katikati yani tiki tiki kalivyo katamu yani keki keki madri tiki tiki speedy me a missy fungi beki yuki chiki chiki
hey
mama
Pepete, li pepe, pepete,
li pepete ukinama
Pepete, li pepe, pepete,
ay, we mama
Pepete, li pepe, pepete,
li pepete ukichutama
Pepete,
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 Turn around,
yani tiki tiki
You got a okay face Ain't nothing wrong with that But the thing behind you Ain't got a little bit so fat
Hey mama
Turn around Baby get uka
Pepete Pepe
Turn around baby get uka
Inama
Pepete Pepe
Nasi mama
Pepete Pepe
Beni mkamba
Pepete Pepe
Pepete
DJ Byron, taking over the streets of Kakamega County with nothing but smoking street hits. Afrobeat World Premiere.
Now I be say I don't be getting up for you. Yeah, waiting me down, nothing I can't over my baby, my baby.
Anytime when you need me, come through. My shawty, holy. But in the dark, nothing I can't do. My pepe, my shawty, holy.
Subscribe to RH Exclusive for more mixes and music videos. Visit www.rhradio.com for downloads.
Social media at DJ 212.
DJ 212.
O37's finest DJ. For bookings, contact 07-41-031846.
Show me the way you move. Ain't gonna let you go now. Baby, you could.